one's a banger.
Yeah, shit. Away.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani.
Anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nshazira. Asa baby ntakula nini, zilikuwaga nyasira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Lelele lelele lelele.
Lelele. Lelele lelele lelele.
Tuimbe tena lelele. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajiko,
mtonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara gafla kaya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matuanka wapaleseni.
Anajikosha.
Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.